Russian kiss a prayer. Don't come. She like to win a rapper. She like to win a rapper. She like to win a rapper.
Ako isane machisa tunakili wa mileja dua.
Tulia!
Awe kefi chisi wa mufuka po. Ako isane.
She like the way I like a baby my kid. Billy G, Billy G. Christian Dior, Dior. I'm up in all the stores. When he raise the boots, she like the way I
Siki kasi, wana imporwansi Mali jeshwasi, wana gongo pusi Usipanta kasi, usupo impa mapensi Usipanta kasi, uke impa ushensi Kiyo ucha jamii na kifuncha Otobati ya sima chizi wala gancha Nakwenda kamsani kwenye mkwancha Nasidisha kasi, come back na wavuncha Na isi vestata, na kampi bof chata Na ishki rasta, na ishki gesa Na ishki pasta, kama smith chata Mishemishe, wezi nafanya wetu webi senesa chana reo mbaka kesho onisimalize mishemishe
Wezi nafanya wetu webi senesa chana reo mbaka kesho onisimalize
Wana force kiki osani wesinkeri Mina force biki nantike mistari Mutakubali, uwa mifkari Sio suchu, sugar sugar sukari Mina fofichia fofita katikuwa jiki Wana pigwe tafu irabado bebeki Siki, umefanya nijulikane Ujapo kuwa umeninye mama pene Siki Menifanya ni wajue marafiki Masnichi, mafions Wanakunja Kwetu visi, sisi Tunakula nyasi Ata kama wakidisi Kwetu sisi, sio kesi Wanakunja Kwetu visi, sisi Tunakula nyasi Ata kama wakidisi Kwetu sisi, sio kesi Tunaishi, tunaishi kisimeni Kula kushi magetoni Masnichi atuwaoni Atuwaoni, atuwaoni Tunaishi, tunaishi kisimeni kula kushi magetoni Masnichi atuwaoni Atuwaoni, atuwaoni Alosema, maisha vita Wena imani alikuwa gasoja Mana, kila kukicha Kwa machisi, nifioja Geto moja, machisi kibao Mlo moja Ushapa kwa wakikisha If you gonna die You gonna be good diligent Namanisha usichoke try Ujepo kuwa kuna watu wa penti Tunatoto tuwe mabosi Tunatoto tuwe malais Minatoto nipige show Paris If you go diligent Tunatoto tuwe mabosi Minatoto tuwe malais Minatoto nipige show Paris If you go deep bless, sijafika nipo taka Go deep plan, sina pupa, sina shaka I'm very fun, tunaishi kwa mipaka Atupentan Atupentan Situpo serious Wana tuetia Situpo serious Wana tupimia Situpo serious Wana tuetia Situpo serious Wana tupimia Tuchi bigi faki like ibali put Tena wapi abali wana penda kunidis Wapie kushisha nyota Sio rais, sio rais Kutepepe kuso kasi Kasi ukikutana na muiba Kibugi stepudu wasi Unacha, usa kwa meshiba Si watoto wa kimaskini Tumekuwa kimaskini Tumesoma kimaskini Lakini kichwani na marini Yamepigwa pini Si watoto kimaskini Tumekuwa kimaskini Tumeishi kimaskini Lakini kichwani na marini Yamepigwa pini Situpo serious Wanatuetia Situpo serious Wanatupimia Mwoneni, mwoneni Anafosi usela Mwoneni, mwoneni Mwoneni, anafosi usela Mwoneni, tikisa kamba shinko Tikisa kamba shinko, mushinko, mushinko Tikisa kamba shinko, mushinko, mushinko Tikisa kamba shinko, mushinko, mushinko La mjani, tikisa La maiki, tikisa La slifa, tikisa La gold, tikisa Kwa isani, tikisa kamba shinko Kwa isani, wanaku Awe sana machisi ya tunakili Awe shatawala Awe kibaya sana watu wa marikani Awe charube marikani Awe sana ya wagwani Awe kefi mchisi Awe mexpitable
Kana wana kwa buti kubwa. Wedi ya baba masuna Mario Papa inasela Awelaida. Apo isana wana kwa washa washa
wa wake.
Apo isana wana kwa Bagdadi
Abisa.
Apo isana wana ku Awana uri asila. Apo isana wana kwa Fibatani. Apo shira festi. Apo isani Awe utupo Atote kure Awe sila chui. Awe kispaku. Apo isana wana ku Apo isana wana kwa sabina pili.
Wana kwena kumia.
Awe tusa lepo. Apo fuminyo. Akwisana wana kwa wuti kubwa.
Ya baba.
Kwisana wana kwa misuncho. Akwisana wana kwa miami city. Chidibusi, shomisharo.
Uwa, simshirikishi mtu wapo kwenye. Kwisana machizi. Uwa, brandi yangu.
DJ Des, the magic finger.